ɗo yosdijo tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
fili dambe to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku jamial sakiraɓe heeɗiɓe yimɓe Bamako nam bemba sanne wakkati joni o mbiyan batte wayde ndenagu nde woyi tattoon hossi suutede almami goto ɗum mo Assirou Diopa e ɗum muɗum e ko nande muɗum tan jirwille lamorde nde wakkati joni o banggal haru sem mbiyanne sembe calɗi kanko entraîneur rewɓe gaɗo ɓe gaɗoɓe basket gonɓe ley duuɓi sappo jetti Amadou Bamba naati juuɗe saria caggal ko journal New York Times mbiyanne mbiwaɗi bindande dow fédération basket Madi. Yewtere meɗen hettade hannde na yowi dow mbiyan sécurité lolirɗi électronique eɗi mbiyan dogo e wi dogotoro en eɗi ɓeyda mbiyan farati ñaw ɓernde e ko nande muɗum ɗin goni sembe kabaruji amen hannde kikide Allah Baare nogo e jetti leru juillet tan 2021 bisimilla sakraɓe banggal raf ndenagu nde woyi tawtono hussi suutede mbiyan asidu ɗum juppama dow almami goto hono ɗo e bandu en tan mbanna jirwi ley Bamako ɗo wakkati juno mbiyan yo rafi ndenagu mbembe ɗo sanne bamakonkoɓe on wattu goto o fa hande Bamako ɗo gollirde mbiyan saria bj nangui horejo radio karia 7 to ñono e wi directeur radio kayra 1 gonɗo Bamako ɗo keɗɗanna ko heɓani kalifa goyta ɗum fostango Oumar Waygolo
hanken wonno ko administrateur radio Kayra 7 mo ñono suutaɗo Bamako ɗo so arande andaka fuu nomo laatino eruji seeɗa caggal muɗum directeur Kayra 1 hollitiwide yimɓele brigade d' investigation judiciaire kañi en nangui mo ɓeɗo yimɓele bisi mbi ko nanguirimo o cikkitaɗo wiyede koyɗe makko ana e ko commissariat wara le gallure ñono nde wattu joni ɓe gondi e landade mo caggal muɗum suudu commissariat 4e arrondissement nangui gorko goto sukaɓe rewɓe taton tawa e juuɗe makko duuɓi joyi fa yetto duuɓi jeego nokku noddirte torokoro bugu commune joyoɓo ɗo Bamako ɗo wakkande mo nanga somo landa nde o wiɓeɗo sukaɓe yimɓel woɓɓe kasen o golliditta nden momo golliditta oɗo golle bonɗo goɗɗo naati e juuɗe hollitiwide oɗo golleɓe golla ɗum duuɓi suka fuu moɓe nangui ɓe mbi uyne sappo ɓooli ɓe cottata ɗum non suudu commissariat ndu hollitiri wiide balɗe ñandin duɓe mbi sukaɓe ɗiɗon wonnoɓe dow motongaji kañien puufi acide fewtude almami Bamako nde ɓe majjili oɗo nokku andaka furdu koɓe gadiri oɗo golle no wayde jaam e deƴere wondi e matirede le gallure Bamako nde jama dan wondi e wadde noddago fewde e manggal paɗen ɓe tinno ɓeyde lugaji muɗum en
e wi honjottoɓe sifaji kewɗi goni sababu hon ɗi mbiyanno wayde ndena ko jamare nde ndennoɓe holtiwide ene hani no yawiri mbinno kolol hakkude mbiyanno yimɓe haɓtiwe kañ jamare nde huncene hoore yalla Bamako e mbiyan ɓaɗade muɗum nda heɓa ndenagu zoumana fani yo gohmoɗiɗo heƴo golleji to imirab keɗɗan ko hanni kalifa goyta dow fotango Oumar Waygolo
ko jamare nde wowa ɗum wodli nokku o arande fourni yo tiɗallaji ko yimɓele ɓe jogui homo fo wiyan dartan gueɗu muɗum ɗiɗoɓel muɗum fe sa nangama le ɗiɗo golleji séria ñangatama ɗum fuu an laati sababu so jamare nde homo fo wiyan dartan gueɗu muɗum eɓe andi du leydi nde ne jogui tiɗallaji ko nayiri banggal ndenagu ɗum waɗɗi soɓe gaɗa ɗiɗo immadaraji wakkati fuu dabareji ko hani fiyede yimɓele ɓe kañe manggal paɗen ɓe kañen kanni gollidinte ƴewte yalla hono hoolare nde hani waɗirde hakkude jamare nde kañe manggal paɗen wonɓe ley nokku o miɗi mila ɗum woni dabare ñalawma hande no
sacrama gawi turdu hakkillaji moɗo du kawar jamni mbagal bemba amen facebook kañdu twitter hecci keñam mbiyan procureur tribunal commune naɓerde Bamako nangui kanko mbiyan Amadou Bamba kanko entraîneur mbiyan basket rewɓe ɓe hiɓinɓe gonɓe ley duuɓi sappo e jetti ndenno nangama batte mbiyan hurgol caggal hurgol dow kabaru mbiyan bon rafi mbiyan bonandaji lende e le fédération bolon basket leydi ndi ndenno ɗum yalti e le journal leydi amérique New York Times keɗɗan ko heɓan amsettude gogo touré dow fastango Oumar Waygolo
Amadou Bamba ekkintinowo guɓal malinkoɓɓe gala duuɓi sappo jetti fewɓe basket ɓe o naati juuɗe tribunal commune nayoɓe ɗo Bamako ɗo nangui oɗo gorko mo duuɓi muɗum mbarata duuɓi capanɗe joyyi e go'o ɗum fuu ɗum fuɗɗi wakkati nde journal ngal ɓe noddirta New York Times ngal holliti wiide kabaru waydi nedi waɗama fewde ɓiɓɓe rewɓe latoɓe basket ɗum ballon juuɗe le leydi meɗen ndi ɓamde 99 fa yetti 2011 ɓe mbi wakkande ɗiɗo golleji waɗannode du kanko Hammane Niango o wala fuu komo huncini dow hen hoore oɗo enquête ɓe puɗɗi ɗum caggal ko waɗoɓe basket taton kolliti wiide ɗiɗo tiɗallaji gaɗama fewde e muɗum en wakkati fuu ekkintinoɓe ndaoe mabɓe na ɓillaɓe du so wona noon tan kaɗanɓe yaade yesso wiyamɓe taton ɓe fuu hitande 2016 ɗum haaɗiɓe yaade yesso caggal koɓe cali wondude ɓeɗo ekkintinoɓe basket le communiqué mo suudu ministre humnidu kabaru birki sembe calɗi waɗi le leydi ndi le noga e jeɗɗi lewru juin ƴaɓɓinon du ɓe kollitiwi ɗati ɗi fuu jaltinama ley hen yalla kondialen waɗe dow hen fa faame heɓe goni caggal ɗiɗo golleji micciteɗe wiide kanko Amane Niango o yoppi laamade fedde fiiba nde le on ɗo wattu fuu
noddete da Haruna Maygal lamido basket le leedi mali ndidu yoppi golle mudum o
to ha ngenn ha wadde mbaya le lamu kay netti kube chatati hande lawul kay lontu ngenn do baraz jo sukabe gubal mo ningal mo intingul datul ngul ben hakke kiloji sappo e ben ardi wi ardi be kabaru la fedde omves je hinade dun wona fi lam o den nak keddan ko ben kejawdo amen to kaydu mamdu samba jallo e musa malisto ko do faysango umar bagol alsisi
ndedo fedde noddete platform holiti datul kay lutu nyaloma hande ongol yahata ko fay fufota ko dungu wonati le odo nokku be bi imadraji di lamo halno le ko jabbino ko wala fu ko tabale hen pamde lewru decembre fa yotti lewru juillet hitane 2021 kanko Modibo Sissoko kanko jottino kabaruji be do yimbe wondube wadde dido imadraji
mois de mai
ila lewru mai juin jonka le lewru juin ngoni watu tobo yaade do lawo ngol wana ko yafi kiloji sappo e didi min baba famude fa hande wiide mbele odo tiddal min baba famude ko golleji di heba e fuddude fa hande dun sabi son bani anni hande uddure lawi bande kayade fa boflabi 5h bete war 6h bete edu wawi beedade
Mustapha Sissoko directeur régional des routes to kayto hollitide fedde no dirta omves de hani huntande dido tiddalaji hore le majjuno wi dabare jano gonde fiede do hen
vraiment l'omves hoki jawdi hikka kanko Ahmed Jan Semega won bati mo ittino ko holitino wiide le timmode golleji di waranno fuddude le lewru men ta tiagal ko witti ko yimbe le kumanibe golleji di won bati goddi itti nogo joyi lewru juin mi hore mi yide sukabe mi haltani golleji fu ngadaali bande nogo jeddi lewru juin wadde nyalamo ngoni hande
a no jour
mittitede witti kewdi ko boni le odo nokku goldo datul gol no dirta route nationale 20 bande kay fanjottuda bofula be e mahina e tambanga kanye fanjottuda medina e logo e sabusire
bamako do e kanye reedo ngaji kewdi ben tay kama wiide kamra ngaji ana kewi sane le lumoji de le galleji kanye dun fay nokuji furuba tawene dum yata fi tiagal sera tamadi do saraji de na taba kedo nokko ben nan mohammed ali ak ali da e do fotango mi ablakas to lumo ngo bamako tun julabe hewbe njibi kamra ngaji le nokuji mabbe di yalla marchandise ngaji mabbe di na hisa e nguikaji client en madun gollobe ka hewbe mabbe anda fi seraji bilidi e ko wete video surveillance
min kami anda rahaja yamirore so ngal ay kamera e nokude min mi andi jati rahandi e yamirore so ngal a kamera mi andaran dun ka fi ka ko andumi joni ko mi daran dereji yamirore mudu
tawne jogola sarya ane le kabaru nokuji di kamera o hollata yalla haybude hakkeji yimbele kamera ngoni domun embe woni ko holliti Mohammed Ali Haydara baru sariya gulir rahmaninde haybugol fi bibbe adama
de formulaire
nono direwul darte ngol fa keba yamirore yamirore nde wajibi sona tawe ande koto woni ko aninda ju inde kamera ma kodi woni nokuji di kamera ma o fiwti e ewata sabi nokku fu hana ewede misalu joni nokdo yimbe mutinto
Mohammed Ali Haydara hulti wide dunno naturgol ido video jiddo reso ngaji dina wajati jukede bangal sariya
la police dispose
police ga kaninka an jogi yamirore wakati fu ebe kani ewde nokuji di fu neddo hebal yamirore so golli on don golle sariya wonko jappat sariya ana wawi feb antu dereji mudun yamirore gollude golle o dido bel mudun du ana wawi yobude jawdi jawdi yobitindi ana ya iwde miliyoji didi unay temdere faya miliyoji noga
520 million
gollirde humanide haybugol jeel yimbe ape depuis na hani martenere kumpa kala ko woni nator gol video surveillance fode dum fudda gollede so na dum sariya na wawi jukude jom sik wala fe sigreti lollirdi electronique moddana cellal yimbe e widdunke en hewbe kabaru cellal be hulti wide idi beeda farati jangu bernde e ko nande mudun be di hadanduno yirwere sukabe kanyi deedi rewbe ciuybe kanko kedana ko ben ko kanko docteur Teli Lokman kanko docteur to sescom medna ko ko hanni Mohammed Ali Agaleda e do fustango alsisi
sigreti ko dun tawa fu moddana cellal bibbe adamay edum way wadude neddo cancer ana hore mabbe wiide dum sigreti ngattete do courant ba dum e tawede mudum fu turki ana hen turki ne wana le buche bibbe adamay han tawede hendi ta han jabborade do ana wawi tawede be matata tidalla o jon gano boyro fu no dubi ma e woddo fu so be ngadi analyse ngaji be tawan kutteje mudu ana mawni sanni do buche mabbe waran uyture cellal mabe latta sababu do yopude mabe nyaw doy a beaucoup de pathologie
Sidio Tamani de Faba Muya gouvernement de Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sakrabe le kabaruji amene rezo ngadi to kita ton holtama wiide mbien limtagol yimbe holti mbien hofibe bangal covid 19 da jukiti odo golle fuddudo yontere mbien yontere jabbiden de mbien na yobbi mbien do lojabe mobe galli talka en e kanyere robe mayrobe wodobe mun en fanda mudun e wi yimbe gollube dun be woni faabade be do limtabe be mbien odo golle mbien wadi dun yo yimbe lama e do faaba gollirde mbien yiriwere e kanyere mairie nuku dun timta kabaruji amene hande sakrabe mission tan wafata fu humta do bemba ame 3w.denasjoutawani.org ma dundo don 2037 320 do sede yotere meden magasin sido tamani yotere meden hande na fawi do mbien e golleji di ngodi lesis refu kuchala mbien do ko hebani an Ousmane Nyali Bouli nelado amen gonbe tour ndendo kedan fostango mbien kanko e Ablakas yo enkirejo
Sudu doktoro sisere fuku chala anafange sanne sini andari no himbe njata anangara horebe sudu doktoro ndu kuliti wide nyawji kewdi be tawrata le onoko docteur Yusuf Jamsidi be kanyon medecin chef sudu doktoro kuchala
wakkati mo gonden e mun joni o nyawuji didi ni woni tidalla mawdo mawdo e amel woni nyaw buubal ngal nyaw yolbere malnutrition nanno cancer du an wudi o sanne sanne diabete an hen kany tension fu an tampini do sanne sanne
hedde nyawbe sini yogabe kollitiwide golle o ana buuba bernde yogabe du kollitiwide won kabaruji yogaji kan yewtede le suudu doktoro ndu
golle adna difu atama yimbe moddube anen yimbe wonbe en be haate haala lobbi alhamdulillah do tom emen hawri hande be gal be kay na haala haala lobbi na jabbo yimbe du jabbo lobbol sabi mila sala doktoro kanyo sota radio ka wata doktoro han tebe horebe antum gouvernement warum en han yewde on dabare example jon sabi radio nga idina radio nga tati wonni le doktoro nde adama golle o yabano
walde nodirten association pour les droits citoyens et de la réconciliation social andirtende association tikiya daraninde moccere himbe kuchala koliti wide wonko wattele onoku ko hana e wi waldende e be lando nyawbe yogabe holitim e wide wonko walda e sarya ko wattele suudu doktoro ndo dirisa watara horaji waldende ana wada noddanga fewde e lam o huncana dum hore
Ce sont les infirmiers.
Sage femme MB, chirurgien MB, quand il y a infirmier MB, où on doit dire à la Unisane Sane. Wakatiji Kalden Gwanga, Renanga Kalzi Jat, Kandimingi, Honorum Golifu, Matoto Kaibo, Omen Kalu, Kuri Hodifu, Mofabo Mindu, Anatida Wakatiji Fami, Napa Police, Nafa Tribunal Jat.
Médecin chef CDB, Holiti Wide, Dula et Kabarumon, et Wimako, Himbe Fumbai Feled, Do Kabarumon.
Famin kala o do golle min gadi nokku ko tawete toñaado fu an waawi yaade so haalo e nenno nyawdo jiido hon din don tiidallaaji fu min tinni gidu min gadi sababu no neddo fu mu yaaka e hono o do golle bondo yalla ana yobe fa golle o yaare yeso fa hande ka naati e geedi min di naati e leedi min di fa habudu dum yaafa nenno miden gondi henka
e ngala kaaki gollirde fu fa be darno sawde nyawji godde nokku fu woni ko docteur sidibe miccintini wiide holliti wiide le wattu cakitiido o faabo to yogab anamballabe ka dun hejata fa be darno ti dallaji di fu woni ko Ousmane Nyali Bouli hebben studio tamani yude ko chaala